for my love said needed.com.
I wanna take you out, ding on my lunch. Just say your favorite place, say the date and the timing.
Barakis on
my minutes. Baby, it's a fine, fine, fine. I want you to meet too much, my mom. Will you be my wife, five, five? The mother to my kids now.
Wala chini kushoto kama vile kiwi na makeup zinapaka zote viatu semu na hiha. Sasa hivi na cheka maumivu yamekwisha kila siku kukesha mami. Yeah, wendo my boo boo boo. Staki sorry mo baby show me do. Yeah, yeah. Mara mara huu mara nataka banana. Mara usinipe nipe nataka kufanya. Natetema nikehema no vado kucheka cheka. Nende wapi sasa hivi wa moyo amenishika.